Sina gani lina kufa Eni kuite mpaka kufa My own Yo teme Mo bebe Sina gani la peke Ni kuite wewe peke
Yeah baby
Nichajifanya ukiburi Kugombana na we Ila kipimo changu cha uzuri Mtu afanane na we Umarufu pesa changamoto Ukiwa na vyongali umtoto Kukuowa we ni kama ndoto Nice kama nimeshinda loto Na nilicho gundua
Kapo yetu ya mama, oh ya mama
Hatari wakinyeshe mvua
Miawe samba
There is something about you Girl, I can't live without you There's no secret inside you When I'm standing beside you You're my beautiful onyinye I'm feeling you every day Chia yeah. my babe Now you make me to fall in love Obi mo Anticipating your special touch Obi mo If I could define the way I feel Kuja kwako we Ima kwa na ifedi mwaga na hadi Finally on the way Ichorira pundua
Kapo yetu ya mama
Kinyeshe mvua
Minawe samba mbao Samba
mbao
Kapu yetu ya mbao
Tome dua
Minawe samba mbao Samba
mbao Audhu bilai mina shetwani rajim Ata tukikesha klabu asubuhi tupo gym Na mpenda tena na muheshim Mkata shongo kipenda mwitendim
Bombo glad Mamacita, te quiero tocar a mi amor.